kupenda mpenzi wangu, nakuhitaji mpenzi wangu, mimi napenda niishi na we milele, na we milele. Kumbuka we ula mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Kumbuka we ula mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Kumbuka we una mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Napenda unavyocheza, napenda unavyokwenda, napenda unavyocheza. Kweli unanipaka wisha nami, moyoni nimekwi kweli. Unanipaka wisha nami, moyoni nimekwisha. Sote tunapendana, mapenzi yetu kweli yamefana. Ingawa sote tunawapenzi, pande zote nitakuenzi. Ingawa sote tunawapenzi, pande zote nitakuenzi. Mimi na mpenzi, wewe na mpenzi,
oh no.
Twende wote tukale siri. Nikiwa nawe tunavijari, tuvuke mito mpaka bahari. Oh 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 Mary, oh mama Mary, wewe we Mary. Oh nakupenda, nakuwaza, nakupenda wewe, wewe Mary.
Yeah.